Big it up, come rise avenue. Omuyaga gukuba obulamu bunyiga naye kyenkusaba kwatu obudde. Omuyaga gukuba obulamu bunyiga naye kyenkusaba kwatu
ababoda basomye
taxi
basomye
umidara
basomye
nawe kwatu basudesho
basomye
kanabe
basomye
tembeyi
basomye
nawe kwatu obudde. Sister time money time life time we talk about big dogo time ndembo chamu siba jamu sika chamu. Nabale kamu jam, kamu kamatu gwe muganda bori mwomara no kungula. Sabo kore na manyi kubakati Uganda tambula. Mkozi kola na manyi goma nyobu debu tambula. Teweba kakola nyobu rivolo no jigwira. Omusome nyweza nyweza karamu. Omuvu vedia totula terera. Omulimye kumbi kero jikwate. Nabulia kulemesa gamba neda. Omuyaga gukuba obulamu bunyiga. Na yeche nkusaba kwatu obudde. Omuyaga gukuba obulamu bunyiga. Na yeche nkusaba kwatu
ababoda
basomye
taxi
basomye
umidara
basomye
nawe kwatu
basudesho
basomye
kanabe
basomye
tembeyi
basomye
nawe kwatu obudde. Kubusa kozeso bwongo bolina kubebisera mwatu byosibirina obwongo ye kapito mwatu jolina. Wadenga kumulimu bakufitina ndimu butu fombu watu chenko da kufata bajani. Nkera nenga wenja nenga nonya bulika sonda. Titenka nyanga nonya nengu balu gabu Luganda. Fata mpepe tanonya sinja tichaji wenja. Neba zanyo vambia bazi korela kuno. Aba kena kumacha nebe subyo tulo. Aba tundira kumidara jakuno. Nabulia kulemesa gamba neda. Omuyaga gukuba obulamu bunyiga. Na yeche kusaba kwatu obudde. Omuyaga gukuba obulamu bunyiga. Na yeche kusaba kwatu
obudde. Ababoda
basomye
taxi
basomye
umidara
basomye
nawe kwatu
basudesho
basomye
kanabe
basomye
tembeyi
basomye
nawe kwatu.